about the single for really.
The true boys in the building.
Mazuna
Abdukiba. Tunasababisha hii. Sikia vizuri.
Kwanza ukimtazama anena mabongo askia moja mzuri sana na pili yeye anavutia kiumbo yeye anavutia kisula shala mora kamjaria ana mwendo wa kimisi napenda anavotembea hata kama wakimbisi mimi bado namfukuzia daily kazi yenu nyinyi kumpa kazi ya
Beyo katana kama nzesi Halafu we mwenye unafuwa Usimwa mwini Kumpa moyo ye usije kulia Usimwa mwini Kumpa moyo we usija niambia Yuko jukwa njaza panya Nimekalo ya fanya hatu Wangalia Yuko jukwa njaza panya Nimekalo ya fanya hatu Wangalia Yeni bingwa wabiduku Kwenye bigodoro se Anamano yudemu Yeni bingwa wabiduku Kwenye bigodoro se Anamano yudemu
Uyo
Nasema uyo sede
Uyo
Nasema uyo sede
Uyo
Nasema uyo sede
Uyo
Nasema uyo sede
Mtoto mdogo na bado ya yuko shule Jamani mi, nampenda penda yeye Jamani mi, namtaka mtaka yeye Jamani mi, nampenda mpenda yeye Jamani mi, namtaka mtaka
Inga wawari sema
Bingwa viduku
Na wengine wakanena
Bingwa vikodoro
Inga wawari sema
Bingwa viduku
Na wengine wakanena
Bingwa vikodoro
Kupiku no nasema kweli yudemu so Mkipe moyo takoshwa goyo Sudemu akusiz na mahomu no Nina kupenda sana mchizi wangu Numana na kuambia Usijeona hii dunia ni chungu moyo ni utaumia Nina kupenda sana mchizi wangu Numana na kuambia Usijeona hii dunia ni chungu moyo ni utaumia
Nasema uyo sede 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 Nasema uyo sede
Uyo uyo
uyo
Uyo uyo
Uyo sede Mwenyewe na mjua Ajui kukatawa Nasema kaumia na Mapenzi kweli anachojari ye shilingi Kudadade kimapenzi haya shuriki Kama kweli unampenda we Pende tumaradufu ira Huku kitawa na mgonga tapa buku Huyo so demu Demu wa kitawa huyo Huyo so demu Demu wa masela Nasema huyo so demu Nasema huyo so demu Nasema huyo so demu Nasema huyo so demu It's okay, bro. Love is a beautiful thing, but sometimes life is crazy, man.